I realized kutigeze umenye kindi mo ko wancanye umuriro. Of course you are beautiful, yeah. Sugukata kata dore wandashe mu kiciro. So mami let me let you know mbabarira kuba ngukunda sumuziro. Uwa mama irwe nakugira uwanje ubuzira herezo nanje byambera. Uwa mama irwe nakugira uwanje ubuzira herezo nanje byambera. Dafinda finda riko
iyo turi kumwe ni sasi to let you go. Mucino rwawe nakujyana mu rugo. Ndagukumbura sinakubona umutuzo nawo nkawubura. Pato njyana utaziga ku nzira. Oh no. Iyo mba mfite ubushobozi nari kugukundana n'ibyanjye byose. Iyo mba mfite ubushobozi nari kuguraza majoro yose. Nakabikoze nakabikubwiye nakubwira ko ngukunda kundi bihe byose. Nakabikoze nakabikubwiye nakubwira ko ngukunda kundi bihe byose. Oh no, Jinzi Dikana.